Another beat from Bullet.
Hey. J-Boy, J-Boy.
Jumbe Records.
Down. Hello, baby, I love you, my heart. Come from Tanzania, but umbo number 80 to tight. Ale umba ka umba too much. Uzuli wake na ujua mimi. Tabia yangu anaijua yeye. Na sauti mfano wake ledio kaseti. Na kabodi mfano wa simi yule wa joroni. Na sauti mfano wake ledio kaseti. Na kabodi mfano wa simi yule wa joroni. You are Missi Tanzania. Ta, 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 ta. Blandi Amerika. Ta, 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 ta. You are Missi Tanzania. Upendo wake kapiso my baby. Wendo wangu my lady. Kila siku na history baby. Wang 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 wang. Talatibu taniwa my lady. Mala kwetu ya tima my baby. Ilo shepo my baby. Baby wang wang wang. Na sauti mfano wake ledio kaseti. Na kabodi mfano wa simi yule wajuromi. Na sauti mfano wake ledio kaseti. Na kabodi mfano wa simi yule wajuromi. You are Missi Tanzania. America. You are Missi Tanzania. Dandy America.
Sasa lichize, lichize. Sonogo